Mtaji wa sisi nane Mabuda mashizi mpaka marada Na masela uti wa maskane Kila sad na busnik kwenye higen Watu uti mtaji wa sisi nane Mabuda mashizi mpaka marada Masela uti wa maskani
Pena hip hop, sabia karanga kichwa Naweka rasta, kusho hip hop culture Sini watu wa ghetto, tunadumisha hip hop Tunakanusha kila lipo Tumechanuka na hip hop, sio kapuka Usitafute msara kuniweke ya lingara Uduza chapati so, nipebiti ya hip hop Na mituko wa trophy, pasipo coffee Ukileta ugomvi, hapo kwe tumakonzi Hapo kwe tumakonzi tu
Na kusip chunye higien Watu ute takajua sisi nane Mabuda machizi mpaka marada Na masela uti wa maskane Kila sad na kusip chunye higien Watu ute takajua sisi nane Mabuda machizi mpaka marada
Kama wanafanya mambo, fanya mambo kwa kweza Tulishe fanya mambo, paka watu wakacheza Vibaka naona soka, tumafanza na blow Na hizi flow, naona atakoma Tuko tata na game, tokenza shule za msingi Tofale makamunzi, ile tupata shilingi So, keep top to key step kwa higem Palipo na mziki, ndio sauti zetu zipo Ukija mtani, sito tupata maskani Simkubwa, simtoto, wato na tupa haitu
Hii yote sababu ni ya kipaji
Ingawa mazizu
skoni ni bado hatuna
kitu Sikiza msiki mazetu navyo kupa Chipi tindo sisi ndani ya kwane Ukija mtani utatupata maskari Yo, 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 yo Sikiza msiki mazetu navyo kupa Chipi tindo sisi ndani ya kwane Ukija mtani utatupata maskari Yo, 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 yo
Kila sad na postip kwenye higin Watu wote takajua sisi nane Mabuda machizi mpaka marada Na masela uti wa maskane Kila sad na kusnip kwenye higim Watu wote takajua sisi nane Mabuda machizi mpaka marada Na masela uti wa maskane
Sia koma nao kama neko tunako kwenye wall Nipetano na juwa na jikwemba tu na yengu michana Na babi moda superstars underground niggas Na rondi ukitu pata tuko steady Tukupeleka besi kama Messi Na kama Jackie, tukupeleka fucky Wasaki jiza na kufuza ndana freestyle Niko chini andakini ndana GBT soldier Na kona kupa game team siki, unaona mihoja Tangu busy, I'm very too busy Kalam na karatasi, watanja funga kazi
Kila sad na kusip kwenye higim Watu wote takajua sisi nane Mabuda machizi mpaka marada Na masela uti wa maskane Kila sad na kusip kwenye higim Watu wote takajua sisi nane Mabuda machizi mpaka marada Na masela uti wa maskane
Yeah, kama kawaida tena GBT Homie Susu Yeah Okay, Shadow,
Shadow,
Blanco,
Blanco,
Rest
T,
yeah, took a real, maze.
Greenhouse Bronx, she's off.